Humility therefore becomes the maternal home of other virtues, the nurturing ground of blessings, the manure and the fertilizer for favor, and the magnet of blessings. So we talk about the radical power of humility. Woman, that is the message. The power of humility. When the Bible says in Psalm 11 verse 3, foundation was destroyed, what can the just man do? If the foundation is destroyed, will the whole house not fall? When the foundation has gone and is eroded, if the resilient qualities in any foundation are eroded, if the resilient quality is eroded, and all the resilient qualities are eroded, what will the just man do? The foundation is gone, and the whole house will collapse. The whole project will collapse. The business will collapse. Lack of foundation is a disaster to the whole personality of a man. If the foundation of a man has gone, what makes a thing what it is? In philosophy, we talk about the all stuff. The all stuff. Thus, we can describe it as essence of a thing. The quiddity of a being. The nucleus, the vital force, the intrinsic, invisible urbekumbe, or what we might call what gives a thing meaningfulness and significance. When it is no more, that thing is gone. The describer and the definer of any being or entity, when it is no more, that thing is just an empty vessel. Foundation one destroyed, what can a just man do? Foundation. Linking humility with foundation, we go to the Latin origin of the word humilitas, humus. Humility emanates from the word humus. The agriculturists here will know what is called humus. Humus soil, humus. Means earth, soil, humus, aja, soil, humus, humilitas. Saint Teresa of the Child Jesus will sing, in simplicity, humility, I follow, in simplicity and humility. I follow. Humility. A virtue that is lacking in our contemporary world. In the electronic existential situation we find ourselves now, humility is a missing virtue. Humility is the ground where we plant the seed. Humus, aja, eba kurumburu. Ewe sisi, obuzi na aja hane poche paja. Usisi ahoga aku. Let me calm down so that everybody will go ahead with me. I pray for the gift of understanding. That whatever I am saying now, the Holy Spirit will be transmitting it to you. to understand it, no matter your culture, no matter your language, no matter your level of academic acquisition, you must understand what I'm saying. That is the gift of wisdom. If you use a bulldozer and come around the house and go under the house and you remove the foundation all around, what will happen to that house? It will collapse. The word of God started like this in Sirach chapter 3 from verse 17. My son, my daughter, conduct your affairs with humility. Amen. Conduct your affairs with humility. In Sirach chapter 3, 17b, and you will be loved more than a giver of gifts. Abuni wetu onwe gan ni abuni neme. Aga akawe hogenaya karia onye na amachi onye na ewejere ndi mmadu. Nda neme bribe oh ha. Kama ige mne ya pokayash. Ajo ige ye chi onu wetu onwe gan. Na aga emecha ahu gi naya. Ndi bai ga si no ya na bambome. Ndi na bambome apokesh. Umani bogwe. Let's continue. I want to reveal to you the power of humility. In Sirach chapter 3 verse 18, the Bible says, humble yourselves the more. Where one nigga say, humble yourselves the more. In case you may be saying, I'm already humble. The Bible says here, humble yourselves the more. Metugwe yozaka. Minister this message around you. And may the Holy Spirit patch in the message, in the nucleus of this message, and plant it in our lives, that we shall be compelled to be humble, and we shall humble ourselves the more. Humble yourselves the more. The greater you are, humble yourselves the more, and you will find favor with God. Let me ask a question. How many people here want to find favor with God? How many people are desirous of God's favor? Kedemni charoka ihuoma chineke baba ha. Kangozi chineke woba ha naro. Kedemni charo ihe dotua. How many wants God's favor? How many wants that attract God's favor? The magnet of favor is humility. If you can humble yourself the more, you will attract God's favor. If you are lacking in favor, watch it. You are no longer humble. It is very easy to deviate from humility to arrogance and pride. The borderline is too slim. Oh, we can remember that chapel. Look at what the Bible says in Sirach 3:18. The more greater you become, humble yourselves, the more.
Makana Chineke bido paniwe gị elu. Ima mazi mgbe ibidoro ya bụ isi. Oge mpako batara.
Pride is a killer disease.
Pride is worse than cancer. Pride is worse than HIV positive.
Pride is deadly.
Pride is the gift the devil offers. The proud man is the devil's hostel. Is the devil's chapel. Is the devil's tabernacle. You may find it so difficult to understand it.
Nke amade no nwa amade ama meri di aro amade ama nya di isi amade ama to di onu.
If you must boast at all, you must boast in the Lord.
Obu ni ga ya isi aya ni mechukwu, then you are still on the borderline of humility.
Ozi ta ka na ezugi ha. Humble yourself the more and you will attract God's favor. So I stand here to wish you God's favor.
See, one nigga, be humble and be favored.
Be humble and be favored. Ziri na aga, be humble and be favored. 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 Sister, be humble and be favored. Brother, be humble and be favored. If you need favor, just humble yourself. Stop exalting yourself higher.
Look at what the Bible says. Let's finish with Sirach and go to Luke chapter 14. The word of God continued.
For great is the power of God. By the humble, he is glorified. By the humble, he is glorified. Anybody here who wants to be glorified must learn to be humble. Anamu yamu. Abu nagi no yem pako nesu. Onye makwa ndị anyị bụ. Na anyị bụ ndị na-agba first na class. Anyị bụ ndị group ndị mara mma. Anyị bụ ndị ji ego enwe group. Sikwa na group ahụ pụta.
Onye ji n'ụwa mọnụ, ụwa dị omimi. Inuwa
Oye jinuwa monu eh
uwa di
omimi
Oye jinuwa monu eh uwe shika Oye jinuwa monu eh uwa di omimi Inuwa li Oye jinuwa monu eh uwa di omimi Oye jino wa tamba e uweshika. Oye jino wa manu e uwadi omimyo.
Eji kwani uwa ya ishi.
Oye jino wa manu e uwadi
omimyo. Nufa dodere njo tata. Oga dere mechio. Oye jino wa manu e uwadi omimyo.
Amaram leveling, mana wait you again. Wait you again.
Mako fada de ranger tata. Oga de remate you. Oye jino wa manu e uwadi omimyo.
God, what I'm manning at church, Mandana. Oh, you're going to wait to Rihanna.
Praise the Lord.
Ozia
Abrozio, ye di Mpako Nachino. Magahoga Bacassia.
Every dozen of those you never had a watch. Ginna could.
Ejabra, dear Jay.
Not up to 5 minutes in the message. Wait till we again. No wa ba ahia.
Oye zucha.
Ana ba.
Oge ina bi uwa, owo no ye yi afa bi uwa. Nobody came on earth wearing a cloth. We were born naked and we are going back naked. Humble yourselves. There is power in humility. If you are humble, you are a friend of God. In the Beatitude, the Bible says, blessed are the humble, the meek, they shall inherit the earth. Even as you begin to humble yourself, the riches of the earth will be coming to you. I am telling you that humility is a magnet. When you begin to humble yourself, you command respect. People will begin to respect you. Even the devil will be afraid of you. Amen. The proud man is a friend of the devil and an enemy of God. The humble man is a friend of God and a disaster to the devil and his kingdom. The way to riches is not even by becoming arrogant, rude and proud, but by becoming humble. Just by becoming humble. When you humble yourself, there's what we call mystical unearthing. Mystical unearthing. Yeah, unearthing. Yeah, unenveloping. Mystical unmasking. In the excavation of what is hidden. When you humble yourself, hidden things will begin to demythologize themselves. They will begin to unmask themselves. They begin to show themselves to you. Ihe ndị ọzọ na-amarọ ka esi enweta, ejiri aka ha na-ekpupere gị onwe ha. Ọ maka ndị chọrọ ịdị ukwu ebe a. Ọ maka ndị chọrọ ịbụ ọgaranya ebe a. Ọ bụla ọgaranya n'ime Chineke. Ụzọ eji elu ebe akụ na ụba Chukwu dị bụ ụzọ umeanị. Onye mpako anaghị eru ya. Ọ bụrụ nke ekwensu na-enye, ọ ndị mpako, ndị makwa ndị aibo, ndị wewe n'ụzọ, ndị na-achọ ka a na-esekpuru ha, pride, a na-esekpuru gị ibu onye. O were moto ibu wee bịa ụwa, moto iji eme gaa, ọ bụrụ gị lụrụ. O were any part of it you can produce. So gị na anya gị si nọ na moto onye ọzọ lụrụ. Onwe product bụ nke gị, you can be proud of your product. Is that vehicle your product? Ọ dị nke a ga-asịzi kpokọta ndị na-achị anyị ebe a ka na-ezi ozi a. Pride has eaten into the fabric of our culture. Woman adịrọzị. N'omenala, ihe a na-akpọ na theology, inculturation. Inculturation has to do with the harnessing of the intrinsic resilient qualities that are immanent in our good culture. They must be harvested and harnessed. But all the extrinsic evil in the culture must be done away with. The good ones harvested. No man, I neku. I don't know men and I. Mama nata ebe o jere ma o papa ụmụaka ga-abịa nkene mama na papa mommy nọ papa nọ ọkwa nke na-eke na na-eme otu a ndị ga-abawa na-abawa ọ bụrụ zikịta ụmụaka ga-anọ na-ekiri vidiyo na-ekiri ndị ha na-amarụ. Mommy, you can run a door now, Kwaka. It's a kiki chenki, ibumere. Now, patience, Abia. Even now, hey, sister, no kitaka, some local guy, but Papa get on a door now, Kwaka. Oh, come make it, you got to me, do I go proud? Some litmus tests.
A time comes, if a time comes when you cannot have respect for your parents, you are no longer humble. And the devil is bargaining to buy you. Ekwensu na-ekwe gị ọnụ. Onye ka a ga-ele ya? Unu ma na-ewe mgbasa na ebe a kwe ihe ọnụ n'ụka. Mgbasa ewe na newspaper enu. Ewe kwebe ya ọnụ. Ụmụaka kwe 5 naira. Ị ma na ekwensu ekwewe gogo ọnụ. Ihe ị ga-eji chọpụta ọzọ ma mpako agbatago n'ime gị, whether pride has eaten deep into your life, when you cannot say, I am sorry. You are Mr. Right or Mrs. Right. You are Sister Right or Brother Right. A ga-abịanata sekpụrụ gị na nna na nwa, too gị na mmụọ nsọ. When a married woman cannot look at the husband and say, I am sorry, please forgive me. And the vice versa, in case the husband may be the person who is guilty. Ọ bụrụ na nwoke mere ihe na-adịrọ mma, etugharịa, kama ịkpọchie room, si unye gị na ị na-ayọ mgbaghara. Adam, sorry, forgive me. N'ihe a m mewere mgbe ndị mmadụ bịa bụkwa ka ọ dịkwa ka nka bụ nwoke na ka m ji mee magamaga makwa ndị anyị bụ gị biko gị gbaghara m. Na adị mkpa na karị dọmbe sịrị na ọ bụrụ na m amarọ na ịdị right. Amen. Ịkpọchie rum isebula ana si nwunye gị na ịdị sọrị. Nwunye ga-asịzi gị, a humble wife ga-asị mba esekpuru na kune kune. Ma nwaanyị ahụ esekpukwala na ha na-aba amakụzi onwe ha. Okwu n'ụka esizi ebe ahụ banyezie n'ihe ọzọ. Stay for Jesus. Umeani Amaka. Kedu ihe ji esemokwu eme? Onye ga-ebu ụzọ si ibie? I am sorry. Abakwa, sorry, sorry, sorry! Abakwa ụdị a ka anyị na-ekwu. Agnes, yọọ ya sorry. Sorry, sorry, tawa sorry, tawa sorry, sorry ooo, sorry. Abụrụ ụdị nke a, ọ nke sorry nke ezigbo ihe. Ịma ekwensu banye mmadụ ime, ị na-asị ehol mi, ehol mi, ehol mi. Ị na-eme ehol, ehol yi ebe a. Ebe ha dị bizi na kampụ na-akụ akpati ga-abụ ya saiz. Onye na-ebe a size ya na-adịrọ n'akpati ozu. Already made. Ejeza nke special ha alụkwara gị special. Ọ bụrụ na ị bịara mgbe eniri papa unu bịa gote akpati eji ni papa, ị na-agafe gị tazi customer na ha naha afụzi. Customer. Kọsọm ọ dịrọkwa mma na ya anaghị afụzi gị na ya. Gịnị ka ị ga-agwa onye ahụ? When your father died, you went where they were selling coffins, caskets, and bought the one for your daddy after the burial. 2 years, nobody has died. 3 years, 4 years. You don't know that some of those who are making caskets and coffins, they pray and they book masses so that God will be answering their prayers and their casket will be selling so fast. You know what that means? That people shall be dying. But they would not like to die, you. Then after 4 years, we are passing by the place where they were building that casket. And one of them called you. Customer, what is wrong? What did we do to you? We have not been seeing you. Please come and buy another one. What will you tell him? Holy Ghost, sir. You are busy building houses, busy acquiring degrees, and they were busy there constructing caskets that will serve you. I've once told you where I did my apostolic work. The father overpreached the bazaar. Everybody will come to this bazaar with whatever you are producing on the bazaar day. Ani yo nye ona afyo chineke na mama ekere oye ne me mama ani feminine so father na no event August meeting ninke Lagos ninke Ibadan ninke Abuja ona afyo ndi bu generator na abi ote aka aso Jesus obu won man na ru abati ozu bu nke na abato na uka father we were meaning so yem sim ferezie ke abia. I didn't catch the joke. Before I knew it, I saw a big coffin being carried, a very big size Mies catkiss fe cambia mbara so father na ba sacrifice catkiss were meaning so your church warden say John to my father dey lean sacrifice mu an ozi ozi ejike where are you going say father. Father was there, sad, roaring, soliloquizing aloud. That man has been a troublemaker in this town. Why should he bring a casket in the church? I said, go. I said, Father, if you don't go, you lose your vocation. I said, sorry, Father. Mbapo. They are driven. Okay, so now, Father, so you're going to wear a horn, a meta. Wear a biabaza. Now, but you do. Okay, I'm out. Get your watch. A saint advised that anybody who is wise should go and buy a coffin while the person is still alive and be learning how to stay inside a coffin. Every night, maybe from Monday to Friday, you sleep on the bed. Then Saturday and Sunday, you sleep inside the abatiozu. Kona maga, huh? Why people are proud and arrogant is because they think that they will remain here. Any moment you begin to remember that one day you will not be here, your lifestyle will change. You are planning what to do. By next 3 years, I'm in America. In the next 7 years, when I come back, I begin to build a house. After building a house and I have married, then my first son will begin. The cold hand of death is stretching towards you. A sacred date that God concealed. It is under divine concealment. Ebe na amara the date. Imara mo ta amo echi. Oburu n'ututu na amamaghi. Oburu n'ehihie na amamaghi. Oburu n'uchichi na amamaghi. Ihe mmara bu na o ga-abia o. Anyi na-atu anya ya o. Kedu mgbasa o ga-abia imaro? Ofu nwa security m na-akọrọ m mgbasa ya. Na ha kwadochere na Christmas. Mami ya na papa ya. Wee banye na moto si ka ha nawagodu. Ya nwasi maybe echi ka ya bata. Abia na park ndị obodo ha niile bajuo one bus. Mbọsị Christmas. Bata m ya na anata ọ na-achọzi ebe niile. Ọ bụrụ na moto elutego na village. Ka ọ dọọ jee one Corvette. Bukum! Moto tọnọ. Ihe niile nọ na moto ahụ nwụ. Ma papa ya ma mami ya. Ọ na Christmas day. And ihe niile nọ na bus a bụ ndị village ahụ. Onye ọbụla bịa bụrụ ozu nke ya. Ọ bụrụ na papa na mama ma na moto ahụ bụ ọnwụ, ha ga-aba na ya. Kegbere moto nke ịma bụ ọnwụ. O nwee ike nke ịnọ n'ime ị cover ya with the blood of Jesus. Mana nke na-abịa bụ ị kọvarọ ya. Anything can happen at any time. Ebe mkpara aga bụ mmadụ afụnụzi n'onwe ya enu. Ọkwa aja aja. Aja ka mmadụ bụ. Aja ka mbụ. Aja na ntụ ka mbụ. Ọkwa ihe mmadụ bụ. Ọsọ gị wee 20 degrees. Professor in chemistry. Professor in physics. Super professor in management. Ugwu eji ala. Ugwu eji ala onye ga-akwụ. Ugwu eji ala. I nwere moto iri na ise. Ugwu eji ala. Imugodu iri na ịsa. Ịmasị mma na iwere ego. Praise the Lord. Kedu ihe mmadụ ga-eji n'afọ onwe? Isi iji bụrụ gọvanọ, mmadụ ncha ga-esekpụrụ gị. Ego obodo ka asị gị ma na-ejibe. Ego ọha. Ị na-apafu obodo oyibo. Sị na ị bụ gọvanọ. Asịsị lụọ ụzọ. Ị para ego ha pafu. Ụzọ a dị njọ. Ndị mmadụ na-ewazidenti na-anwụchasị. Ụnọ ọgwụ dị n'obodo. Ego ọha asị gị were na-edo n'ọgwụ a. Ka o wee dịrị oke eke na ọka afọ mma. Ofu onye apara ego. Ego a ga-eji gwọọ ndị ọrịa. Na-apafu obodo oyibo. Arụ yabazie ya ọ banye na plane. Wee jewe igwe onwe ya ebe ahụ. Ụmụ ogbenye nwụchasịbazị. A ga na-ayọ ndị vice-chancellors na ndị nkuzi. Ha bịa kụzie nkuzi. Ndị nkuzi a na-aba na akwụrụ anyị ụgwọ. Ị jụọ sị, is it true? Ụmụ akwụkwọ. Ọ na ha kwụrụ ụgwọ akwụkwọ? Ụmụ akwụkwọ kwụrụ ụgwọ akwụkwọ. Ihe a bụ the worst wickedness to our generation. Ọ bụ ndị nkuzi ka o si n'aka. Ọ bụ ndị na-achị ka o si n'aka. Ụchụ ga-agba ha. Gekwa ntị o. It is a matter of time. It's a matter of time. Ego wee juo afọ. Ị na-anọ na the proud, proud. Ọkwa ego amarọ ka esi kpa. Onye tara afụfụ bụ ego nke onwe ya. Ọ naghị eji eme mpako. The real people ji ego. Ị ma mmadụ na ha nwere ego. Ọ ndị oshimoshi a na-eme mkpata ego. Mpako. Ụdị a na-achọ n'Imo steeti kịta. A na-akọ ya ọ dịka story. Na gọvanọ na-agafe n'ụzọ. Wee. Fada wee nọchie. Ụzọ Imo steeti alụlụ ụzọ. Kedu ọ chọ ka fada bụrụ moto n'isi? Ọ kakwa ya mma gọvanọ. Na ọ pụtara mee public apology. Anyị wee kwere. Abulu nke ona ezo na azu na aje your bishop na nzizo. No. No. Abulu abe bishop ko jere. Governor na convoy, na enu the story. Governor na convoy. Wait. Father no na moto na na. O yikwa fe father o. Father na chebo aga park moto, moto no chiche nuzo. Governor we say, who is this? I say, no, father. I say, put him in the boot so that others will learn lesson. In the talk we read to, what father? I do I. Buri ota another government house. Ko fear my God, they will chim. I can hear you. How you feel stand here? You pay a singlet. You pay a trousers. Check how you pay a panty. Ya na hana azo in our ears. Hamecha say ya photo no ta hard. Papo ya na sell. Come again. A 2-year-old priest. Amen. Praise the Lord. Ndi father je ke be le father. SSG Imo State. Snaga de good letter of apology. Na father gave the letter of apology. Apology for what? Na mbasi obo na governor ga apata n'uzo. Na mmanya mambu apata na main road. Emegidere megide echi ezi edupute father. Eduzi father gawa na Emekuku hospital ebe na treatment. Aria ni na apapa onya onya. Governor na ndo otu e. Zorobia na baby shop na abane. Se bishop na yade, sorry. Yocha. Na ya na under confusion. But this and that. Echie ka oyochara na abane. Foto an ha sere father na ebe ha na tie na cell. Ihe abi na eme last week. E were foto ha bizie na newspaper. Just said that one lady said the beer. Where is there her no say for their father? Ofu father ha na eme ha o. Father na ajusi organike aji shiko. Eba he dodere nu na ogu. Ha na akpo ya na phone threatening to kill him. I can go through father just zone a baby shop. Ndo ka na aga na ekiri. Ndi night. Say aye na ha na were night na oka. Abulo oye ga-ekwu ya. Oye do otu a ga na-akwado ibu governor to return back to his post. Ndị most